You are listening to UFOCOM Radio, YOFOCHM. UFOCOM Radio, your charity for the new Kikutawanya. Weta doksabidwa omu yagala counseling. Obade webuza, engeni yusubu nukua gila radio station yeno. Tusindi kilo uvaka, kunyoti musamusambili, noti tano satu inyaziru munana. Aba wede zaabafe, uwebalio kundambu nambido.
Yes, wala msuza nyumbuli nyeri ya mkamafe Yesu Kristo mwana wakatondo mlamu Mwasuza mutia, mwasi yu mutia Yene wafe Uganda macha, tulimacha Elanga katonda tukoze uvi, ya tuwade chile chirunji Tulina edashikatano kwele sawe bili Avasinga kumwe, nadala avali muyuru Tuvasingako, butu vasingako Obabe vatusingako
Babali mabega
Tuba singa kesa wa antono ata bali Nimu buwa labu
Na wetu ba singa kesa wa emu Obabi
Deni wali wa ata bali China, China avida chi Si Asia Na buba tu singa Ata buba tu singa Batu limaso Kazi tubala msiza nyumbuli nyeri ya mkamafi Yesu Kristo Mikwano jafa batu ulize Uganda wano Wali wa bali ya India Wali wa bali Denmark, Hong Kong, UK, South Korea, US abo bali mukweba kakati abasinga kubo
bamu ne saza akawera bili
eh?
Abamu ne saza akawera bili
saza akawera bili eze chilo?
Eze chilo
oba satu
kati okay. Uweze satu zigena kwera satu
zigena kwera satu kali no tuvaniliza nyo ate era mukaseera kaffe kano mwetujira wano okubeera nti twebugumya twezimba tuuliziganya twezaamu amaanyi akayimba kano kuwulira mbaga mbamuyita Joseph Ngoma ndoza tusooke tukabawe nga ate era naffe wetweteekateeka no katukomewo
Listening to UFOCOM Radio, YOFOCHM. UFOCOM Radio, your charity voice.
Ino musajja we njagala, oyo mwami Antoine. Ngera bire byala byonna nasigala mulooto. Alina ekisa ekikakuma, ekisa kye kiwonya maama. Nyawo kisumulula kino kisa ekyenkanika. Wakwata kumukono Akundusa yogenda Wabaya mbye takowa Taringa balala Yewe na muzula Ulamu wange wachuka Seri yomulala Halinyamba Ngomu sanjoto Era wentu nulite Sene yugange nyanya Sitya kabikona Kono bebu indokola Kachoma sente zimbuze Amalave bange beyongeze Sitya nina nyamba Oyo musajja talemelewa Kamberenga na ye
Kamberenga na ye Alavika ina maso nyanga
Kamberenga na ye
Maso nyanga
Kamwala
Kibiri angebe
Kumaseyo
Kamula sifa
Sifa mama Ali wa munange Moyo mukama
Kamelenga na ye
Kamelenga na ye
Ali na
maso jangwa
Sifa
mama
Sifa Kumaye
ulamu mukama
Ali kusajene
Ya kubya
kama alikutusa jogenda gwali pulokola wamwita Joseph Ngoma nywira nimu kama muganda wange
kamu
kama
Nana vita muna viyava Kikie kiri singo urokozi
Boya nsuviza
Akasana ova kayaka enkuba neto nyo lutakoma era mukama
lisigala ye mukama
owamani abagaga batamulina
bakaba
bakabaka nabo
bayomba
banonyo kufune
amazima naye jabula
watayamba teryayamba okuloko siulimu iyeyeka ero lyo kuyamba munnange nga mukama mukulze
mazima
obulamu mwatali bugisa tebuba nasuubi labayo buzikirira obujaja kitali nekyo omukisa gwe gwagaba guwomba tekuba buyinike yakugoma
mulindirire alisanyisa kambene nga naye
ini
byonna
ali nange alintusa gyenyenda mukama alidukura omusijoyo
ekambena naye
oyo ye musawo masaje yekabaka silifa nange wende bunde
wamanyi
alintusa gyenyenda mama sija kutya
alintusa jengenda alindokola alintusa jengenda alindokola alintusa jengenda alindokola alintusa jengenda alindokola tola banga sanyulili mu Kristo Yesu emirembe wano digidabu digizi katonda banange tumwebaza oyo yatutambuza olugendo paka wano ajja tutuusa neye wala jetu lubirira okutuuka n'okugenda mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Omusajja ono Joseph Ngoma muwulidde kambeere nga naye kambeere ne mukama kambeere ne katonda
mazima ddala alina gyakutwala
alina gyantwala ebintu nga tebinnaba kukyuka ebintu nga tebinnaba kutereera kambeere naye ajja kunnyamba ajja kunsitula ajja kunkyusa waliwo n'ebimu ebitannaba kukyuka amazima mu bulamu bwo naye tulina katonda omugumiikiriza atugumiikiriza buli kadde buli saawa tebijja kukyukirawo mu mwezi tebijja kukyukirawo myezi ebiri tebigenda kukyukirawo myaka esatu akatonda akyagumiikiriza kimanyi ogenda kukyuka tewaba nawo mwakusalira omusango nedda obudde bwa katonda si bwe budde bw'abaana b'abantu gye bayita transformation bulijjo etwala akaseera tetujja kukugamba oba tetujja kukuwagira olemere mu bunafu bwo naye tukimanyi nti bw'oba wakkiriza n'oyatula amazima gennyini eyo sitepu esooka kukyusibwako obulamu bwo mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo bw'oba wakkiriza n'okola ki n'oyatula n'ogamba nti nzikiriza okutwala Yesu Kristo okubeera omulokozi wange oba amazima gennyini gali bwe gati bw'oba wakkiriza n'oyatula bw'oba wakkiriza n'oyatula kitegeeza olwe lugendo lwe lugendo lw'oba okutte lwe lugendo lw'oba otutte mu kukyusibwa kw'obulamu bwo mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu so twagala kuzzaamu maanyi nti togwamu maanyi sigala ne Katonda sigala ne Katonda omusajja ngoma ono abadde ayogera ng'agamba nti kambeerenga naye kambeerenga naye kambeerenga naye kambeerenga naye ke kayimba ako
omusajja bwe njagala oli omwami yantwala yeerabira ebirala byonna nasigala mulooto alina ekisa ekitakoma ekisa tekiwonya maama nyawo kisumulula kinyinyisa ekyenkanaka bw'akwata ku mukono akutuusa gy'ogenda wabayambye takoowa nalinga balala ye wena muzula okulamu wange wachuka seri yo mulala alinyamba ngomusajjo era wentu nulide sene yugange nyanja sitya kabikona omukono gwe guindokola kakyoma sente zimbuze abalabe bange beyongeze sitya nina nyamba oli omusajja talemerwa kamberenga naye
Obuterevu kangume siritya kubanga ye mulamu era yennyini byonna alintuusa gye ŋŋenda awo wennyini we tutandikira olunaku olwaleero nga njagala kutegeeza mu studio wano amannya gange nze Stephen Kapere kuba Youth for Charity Missions International era nga ndiwamu ne munnange
ntadi nlaziwa tubaagala nnyo tubaagala ddala mwebale okwekomera ku ledio mwebale okuwuliriza mwebale n'okwewaayo Katonda watuwera omukisa naye ate wiki era demo kusaba kwa mwe hademo kuyayana kwememeza mwe muli ni Yesu Kristo mwana wa Katonda mulonja
awo wennyini we twagala okugambira nti twagala ogambe Sipaniyo naku olwaleero nti ekimala kimala omuzungu agamba atya
enough is enough
kyogeze maanyi
enough is enough
yogera nga akoye omanyi wanesawe eno wete kama kifananyi ky'omuntu ali eyo ng'amazima akubiddwa sitani Bayibuli egamba nti tubogokere sitani naye anadduka ekyo kyandikwa ndowooza kiri mu Petero agamba nti omulabe tumukayukira bukayukizi waliyo sanzeeyo abantu abagoba omubbi nga bamugoba gamba mubbi gwegenda walebalabyeko
gyebali
nga bakola batya
wababbi ekisiimuula lwaki bakugoba bagobanga byettooke
nedda twogera ku kintu kyebaita okubba ng'olina omubbi ali mu kubba gw'owulidde ali mu kumenya kitegeeza olinamu mu nyumba infact nimba otabamu na bintu biryawo nti byamaanyi naye olinamu ebyamakulu olina ebyomugaso mu nyumba yo kati bwowulira breaking into over in your house muli eiza okuba enduulu naye wali olaba ye akuba enduulu nga wali owuliddeyo akuba enduulu nga awulidde omubbi amuyingirira obanga awulidde balina ebamenye n'asigala ku buliri bwe ng'asazeeko naga mubbi gwe kati nkulagidde genda okugyako nga amafuta gali nnye obanga gasusseewo nga wali ne bw'oyogera obwogezi nti mubbi gwe nkulagidde genda ajja kugenda kati bw'oba oyogera nti enafuzena abantu abakooye wali osanzeeko omuntu ng'akooye omuntu ng'akooye omusajja bakanda mugamba ng'aleekaanira waggulu wali osanzeeko omuntu ng'akooye omulimu ogwo omuntu ng'akooye embeera ayogera atya
nkukooye
bwati wayogera gwetaaga kati ayogera atya
nkukooye mbikooye ddala
era ndabye waliwo ekyanzeeko wejo kiki bwali yali relationship kyali ki owaayi kansooka enzikize ne music wano nze ni mukyuma olwamu yakola atya
ani
yakola atyomu
niwagamba
nibaibule
tugamba tukayukira sitaani naye anaatudduka kale muni okukayuka kitegeeza n'okangula ku
ddoboozi wali okooyeko embeera
nagikoowa
embeera wagikoowako
embeera embi yonna nze sijagalira ddala
naye wali otuuseeko ku kisenge oba mu mbeera n'owulira nti okooye weetamiddwa nekikuleetera n'okwogera ebigambo oba n'okuyomba
kituufu ate sitera kuyomba naye olaba ntuuka n'ennyumba awo manya
omulokole omulokole baya omulokole weddeko omulokole weddeko naye nga mbeera
etuuka n'oweetamwa n'ogala
kye kyatuukawo sooka otunyumize
Chatuka waliwo muntu yanyeza ngera mbula mukuba atulibana baba bantu tunyega. Ngama ni banange chichi kino.
Chicho awenjagala awo. Obeda awenjagala.
Nimbugenda genda nkukoyi.
Njagala awo. Njagala awo.
Nimu ninyamba ye chicho. Lwaki singera kuma vivi nenkola Katonda na nyamba na chijawo.
Mpulira.
Nengenda kuma vivi eranga wechiri nenkola Katonda. Banga buliwo mukola mbuzibo. Akutasa.
Waliyo saba wasabuja. Sana chijo saba.
Mukama. Laba, omuddu wo Tereza, ndi wano n'olwaleero, nkoye embeera, Bayibuli egamba, oli Katonda akyuse embeera, kwegamba n'eddoboozi n'enkola ntya, n'ennyongezaamu, n'amaziga ne gakulukuta.
Bw'obaawo ekikunyigiriza, bw'obaawo ky'okooye, bw'obaawo ekikuluma, okwangula ku ddoboozi. Si bwe guli? Okwangula ku ddoboozi, n'okuba ku mulimu, n'obaba abakozi nga bakunyiiza. Nebo kibeera mu bufumbo. Olaba omukazi gwe wawasa ng'olowooza nti bannange ono omukazi ye ndabika natuuka mugonvu nnyo. Linda mulinde mu mbeera. Mulinde mu mbeera.
Kituufu.
Akayamu n'ogamba bannange nawasa mpologoma. Oba omusajja ogamba ono musajja bannaye mugonvu nnyo ate beegonzaawo nga babakwanaawo. Beegonzaawo nga babakwanaawo. N'olowooza nti bannaye ndabika nafuna malayika.
Era malayika.
Era bannaye ndabika nafuna oba ono Katonda mwennyini. Ono Katonda alabika Katonda ayogerera mu ono. Nga tonnababula. Afune ebimusoomooza.
Nga tannaba kujjayo buzina.
Afune ebimusoomooza.
Abamu bagamba my inner person.
Omuntu wange ow'omunda. Gwe olowooza nga yenna akaaluusi yenna lwaki mbeera. So embeera oluusi eziri tense zireetera enzibu ennyo. Embeera enkakali oluusi ze zifuula abantu abakakali. Era bw'otafuukira mukakali mu mbeera nkakali oba oliko ekikyamu. Amazima gali bwe gati. Bw'otasabira mu mbeera nzibu.
Oba tokyasabye.
Gwe oba tolisaba. Oba tolisaba. Bw'otasabira mu mbeera nkakali oba tokyakoze ki?
Tokyasabye.
Bw'otasiibira mu mbeera nkakali oba tokyakoze ki?
Tokyasiibye.
Osigira kyengezaako kugamba.
Buli mbeera yekusindika okukola ekyo.
Bw'otanoonyeza Katonda mu mbeera nkakali. Oba tokyakoze ki?
Tokyamunoonyeza.
Abantu mu bizibu mu mitawaana mwe bagambira naye ekimala kimala. Ndabika nkoze ekimala. Kiki kyentakoze amazima gennyini. Ngeziko ki? Kyova olaba abantu bagenda ku masabo, bagenda ku basamize, bagenda ku kiba. Bakole kye balaba ekiri enough. N'enough egyo balowooza nti batuuse batuuka banna enough is enough. Oyina ombuuza lwaki ogamba enough nze gw'olaba ntambudde, nze gw'olaba ntambudde. Nze gw'olaba siina musamize gwe ntatuuseemu. Abalala bagamba n'okugamba nze gw'olaba siina kanisa gye ntatambuddeemu. Ewaserwa dda naliyo. Ewa bugingo bwe nawulira akole nembeerayo. Ewa kiganda nayo natambulayo. Then ewa kakande awulira newa kakande. Awo nno n'otegeera nti amazima gennyini. Amala n'agamba newaayiga. Newaayiga omusajja omufere. Nayo naliyo. Nze gw'olaba siina bwe ntatambudde mu basumba abafere n'abatali bafere, mu basumba abatuufu n'abatali batuufu, mu bannabbi ne mu batali bannabbi, mu batume buli wonna we mpulirawo n'awonyeza ebukalango. Agamba n'okugamba ebukalango nayo natuukayo.
Mbambi.
Ne gundi eri ku kigo, ku gundi eno gye balamagawa.
Namugongo.
Naye abantu batera bagamba nti waliyo ebyamagero. Manyi bw'ogenda eyo ku beesiimi, babayita beesiimi, abo abeebaka. Teddy omutuukirivu naawe ndowooza tali yoyo Teddy omutuukirivu
Tereza omutuukirivu sawa Tereza gye baba nono
Tereza taliyo
jali
naye mbadde ngamba eri Namugongo osangayo Steven omutuukirivu n'osangayo bayina amannya gaabwe wuliza bazeketa babayita bazeketa waliyo omunene akozi ani amannya mangi nyeeyo abwe bayita bannaffe abanzikirira be batta ku mugendo ogwo abalamazi be bajja ne balamaga nga bagenze kubasabira nuziba ateba bafune ku nema bafune ne ku mikisa abona nti yonna ntuse yonze banange mpulira nkoyi kitwe baliza katonda nti wokowera wakuitira wokowera yo rede waba wali ku receivinga bible egamba nti muje jendi mwena abakoye n'abazitoweredwa nange nakola ntya come on talk about that
naba umoza nange naba umoza
njogera
nze mba njogera
nyamba
ololu nyiri ololu tuzamu nyama nyira tewali asaba natalusabira monti mujeje ndi mkoye naba zitoweredwa nange naba umuza yesu yebaziwe nange nkuzamu na manyo na korelo woboko ye gwejangu eri mukama kumanga ye katonda kujako ebizibu byonna na bitwala ye katonda kubererawo nga tewali aliwo ye katonda kuyamba nga tewali atasa ye katonda kuvirayo nga tewali akuviriddeyo
come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest kakati enough is enough obadde yongo gamba nze mpulira nkoye nze mpulira bintamye come unto me aina ekisubizo ekyo kyokka bamwita Kristo Yesu olaba ne president yo weli kakuta Museveni tasobola kuyimirira wali mu kasente n'agamba ndi kati buli yenna kubanga abantu mu nsi enejjudde kati ngeno Uganda tuli millions ana ez'abantu president Museveni tasobola tunokusuka tasobola kuyimirira wali mu masekati ga kibugo bane bwajja ekitindale wano tasobola na kweta ntala kugamba nti mwena abalina ebizibu kubanga buli omu yena alina ebizibu naye Katonda yekka ye yateekawo omukisa ogwo yateekawo platform eyoka fenna gye tulina okugenda gwakoye bayibuli bwetyo bwegamba gwazitowereddwa gwawulira ng'okoze otuuse ku kisenge kubanga ebiseera ebisinga okutambula kuno kwe tutambula magezi gaffe kubanga ne gundi owulidde akola n'ogamba ndooza kangezeeko ne gundi omulala owulidde alina ebyamagezi byaye n'ogamba nitulema okwesiga Katonda bw'otuuka mu buzibu otuuka kulemerwa physician nga olaba ebiseera bigwayo bagoba first resort ebeerako gyawo ebeera muganda we ebeera Steven Kapero ebeera kitongole okigenda tulabyeko abantu bangi nnyo wano ekitongole kyaffe kino ekiddukanye ng'olaba oli batuwandiikira emails ku Facebook munange ndi bwenti naye ndowooza musobola okunnyambako ng'ekitongole manyi nti trust yaabwe n'ebeera mu kitongole trust yaabwe n'ebeera mu bantu of course ojja kwesanga naffe oluusi wano you know tukemebwa kangambe kubanga you are not malaika naye ekituyambe nyo kyekisa Katonda kyatuzaa n'ogamba naye kati tukoze ti how are we going to handle this oba ani asobola okutuyambayo nesente negundi oba osobola okutuyambako and you write to someone, you write to your friend, you write to your partner, we write to them, some of them ogamba munange oba waliwo omwana oba fizita naba kusasulwa oba muna folita naba kuweereza sente ez'omwana otamu ng'etandika netumuwandiikira munanga nti amaana munazeeyo ku ssomero kuba tulina abantu abeekomitinga okubeera nti basasulira abaana bano tution oba fees nga munange nga tumujjukiza just naye wuliriza bayibuli egamba nti bw'oba owulira ng'ozitowereddwa awo mukuzitowererako nga tonaba kulowooza ku Steven Kapere nga tonaba kulowooza ku so and so nga tonaba kulowooza ku kojjaawo nga tonaba kulowooza ku muganda wo nga tonaba kulowooza ku bbaawo okitegeera nti we mubeera abafumbo wakati mu bufumbo bw'ofuna ekizibu gw'osooka okulowoozaako abeera mwami wo bw'ofuna ekyetaago gw'osooka okulowoozaako abeera mukyala wo oba mukyala wange asobola okunnyamba oba mwami wange asobola okumpereza sente bwezite bayibuli yiina egambye ne come unto me bwe kiba nga otuuse ku kisenge kati olaba nga kyokoze amazima okikoze ng'otuuse mu mbeera eyatula naye bannange kimala kikola ki kimala nze mpulira bannange nkooye awo wennyini woyatulira okimanya abantu bangi nnyo mu nsi muno batambulira mu mbeera ey'obukoowu n'omusajja akuba oluyimba nga lugamba ni abantu bakoowu ate nga amazima gennyini abantu bakoowu essaawa eno wetwogerera ensi nkoowu abasawo beekalakaasa bapharmacist beekalakaasa abasomesa beekalakaasa n'abaguni beekalakaasa buli wamu wona owulira kigambo kyakwekalakaasa era nga awulira n'abantu amu nga bagamba naye oba president Museveni ekyemulemye kubanga ekyo kyekivaako ensi okutaagulwa oba ensi okukyakana olaba nga buli department yonna olaba buli programu yonna eya gavumenti edibiziddwa abantu nga bagamba ffe tusizza wansi ebikola lwaki yaffe si nungi olaba ba members of parliament betalowooza nabo bali mu kwesiima nabo bali mu kwekalakaasa okigeera awo wetutuukira mu mbeera eyo ng'omukulembeze wetutuukira mu mbeera eyo ng'abantu wetutuukira mu mbeera eyo ng'aba MP wetutuukira mu mbeera eyo ng'abasawo ng'owulira nze mpulira nkooye woya tulide no gama ati omuntu oyo mukoyi nzo musajjo oyo mpulira antami nze mpulira omusajjo oyo mukoyi obwenze omusajja ayenda ngembwa omusajja ayenda nga kyeki singa okwenda ennyo mu nsi muno
mbwa
mbwa yenda nkyo oba pusi
mbwa
pusi mbwa
mbwa
mbuzi
mbwa
si mbuzi oba nkoko
mbwa
mbwa mbwa omusajja yende kuzange mbwa sikacho omusajja alinde etero obulwadde banangi omusajja alinde miembali bwe batebogera si bwe batebogera bakazi nze banangi ebyo omusajja ono mpulira bintami oli bintu se kifuba biba bituse mbitya
semani
biba bituse mbitya mpulira ebyo omusajja oyo bintu se kifuba bindi wano bakono bindi wano nze sicha ya galaka tukumanya awe nyini katonda awe nyini we wali platform we kuwele duwa gama come unto me muje jendi mwena come unto me all you who are weary and burdened I will give you rest nienda kuba we chiumolo Matayo kumi neemu abidi munana chimala chimala banda ni mukazi ngange zezako mukazi ngange tobi abakazi vatele nyo kogele vigabe
abakazi vatele nyo okutoba bebatele nyo kuita mumbere yo kama banyigiriza
mbere achi
yeyo yo kunyigirizi bwa
esoka
esoka ne baba meze mviri
echi
okubiri na ayenda omusajja nga agonde kumusajja ayenda banange uchi jamu enja ulo okunyo omwenge bebatagala kunaba
no wosa naba aha chilala chilala yogera
Ebe bya manyi kubata wera bana school fees.
Ne
bale kawaba kazi. Banange binji nyo.
Kazi namulekawo. Aicho musafu.
Kana ngena noga ne banange.
Kugamba bakazi.
Kibakazi.
Beba bana bana buka.
Bebasinga.
Aicho munana.
Bona bona.
Byo yogere byo no. Biri no omuntu eri amazimage jini nga byaitamu. Aha yogere kirala.
Ekirala.
Beba kuba. Beba kuba ebi. Beba samba.
Ekirala.
Bebata kwa lachi, bebazala, bebasale iso.
Be baba.
Ekirala kugira.
Nawe nyamba yakoto.
Ah, yaba kazi siliba ninyo.
Gwobi bakazi ninyo. Agwa manibe mukola, gwo manibe mukola.
Ateze.
Gwobi kola.
Abakazi, bebalabirira, bebabibita. Beba we chokulia, beba gulide ngoye, beba kolira, beba wa...
Na yenga mche manye, abakazi beba ita mkunyigirizi wenyo okusa. Chokula banga ne government ya ina uwe yambi na ne gamba, umukazi ono, asano kuyambi wa. Ochitegera.
Anti yogende do, elindu vozili abakazi gena maso, baulirisa.
Oruna kuolua lero, mze njogera nga umuchala, gwe mpulideko, kubambi rabieko, elambi ulideko. Kubiita muna yenga bambi ogena no sanga no gena mchalo no sisinka na abantu omuchala na kunyonyola mu na kugamba na yenkubulire nze
kinyonyo salongo ono salongo chankola nji salati na ve wafe
kitufu bambi no mtu nulira na kukabile na kuna kulombo kati nzo ndaba nze nkela kumacha nengena nenima nempeka kana kumugongo
edenzi galili munyumba lifuluta
olono nkomeo ndifumbire bandange ba abami kankubo mulanga bambi abami mwemwe nabali eyo abalokoka omuchala no temu toti taisa muchala wonga ekintu ekitagasa
mpulira
muchala imama wabana bo omuchala kugamba ye muchala go walonda yo mbanje okulabira waka na yenga bambi abachala bibasinga okunyigirizibwa kyovola ba nti ne mu Bible mona wotuba tusoma abachala bebako wembera bebavayo ne bakowe embeera ne bagamba nti ekimala kikola kya kimala
okay kakati awo nyini bwe mbadde njagala byonna obireeta obimale yo byonna byonna abakyalo bye bayitamu awo katonda wakugambira katotunuulira mwami wo akuba embale awo nyini wookowedde tunuulira ani
katonda bakube n'embale ngo tunuulidde katonda kitoo
kubanga katonda yagenda okukwasa kuki omusajja w'omukyusa gwe ne bwonda alwana magezi go choino kola kuumulira mwani
mukatonda
ezenviri ziganye mukazi gwali yambuliriza ezenviri ziganye omulira mwani uliza owai omusajja afulumye mwage uliza omusajja afulumye mwage ze kwende kuza
kutubila mkatonda
kumanga mwona sala huku jio kwelwa nilida mutaniko kwa exchanging ebikonde bajja kukuma oja kumerobu mwonde
na yende nze ngamba nchino tugumile mkatonda
nga batubana
nga tolwanye
ufune chumulo chino mbaimbili chayo gendeko ndi mjeje ni mwenaba
abakoye naba
na yate kumanga ulilize chibirao buliruo gendo kumulia mkatonda mwogendo ufuni ramanya agasaba amanyi agasaba bwegaba gazi mumugendo kuva transformation eyo mwami wo naye buli ruosa lawono gama naye katika nelwa nanga nkole bwenti omwami wo tagenda kuchuka one agenda kula bantu omukazi omulwanyisa ekyo kubiri tewagenda kubera wo that spiritual part of the transformation into your husband's life so kati wano Bible Yesu katonda baba Yesu wabaga in fact on yali Yesu agama come unto me mujejendi mwenaba ko inaba ngoko yawe nyine nogena na umulida mkatono ogena kumulango osaba ogena kumulango osiba kubanga uliriza boka abatuka ku enough is enough bebasobola okusaba
eto
boka abatuka ku enough is enough bebasobola okusiba omuntu nga achali sebijanjale mpiso omuntu ngo mwami wa mwagala nyo excessively nobudde obusaba buyinza obutabaawo buli sawa baloza malove mukwano buli sawa baloza haga buli sawa baloza kumusula kwa wagulu which is okay katona tatu itakulaba naku nechengeza ako kugamba nti nechinzo kuforcing okusaba okulaba enchuka chuka zebi ntunga bichuka makago yene enough is enough aba bakazi bogeza ako kugera ko mu Bible tuinzo kuogera ko sala tuinzo kama enough is enough tuinzo kuogera ko kana kana na yeye musabo cha Samuel isoka yes Samuel isoka bosome sule soka no soma sole hiyo na mujukile nti kana yali muchala wani
wa elukana
ye yali muchala wa elukana ngera omusajja ono yali muweleza otegera naye omwana yali yabula omukazi ono natuka ku enough is enough lwachi yali provoked by a hako wife mujawe Penina yali amprovokinga buli kadde buli sawa naye natuka na agamba ati chimala chikola chi
chimala
yali n'omusajja gw'obadde ogamba nti omanyi abakazi bebanyigirizi bwennyo kubanga olaba omusajja ne babalekawo ne bagira ono gwe bayita kana embeera se yali ya musajja ekizibu kyetu kyali musajja uliriza ekizibu kyetu kyali musajja
naye omusajja yali tategeera kiki yali ayitamu okitegeera
yali antegeera kyayitamu
singa yali akitegeera singa Elkano ne yali ategeera ana kyeyali ayitamu teyandi mugambe atofaayo omukazi abakazi bambala engato naye omukazi kasito yambala engato nga tekutuuka erina engeri gyekunyiga abakyala abaliyo bakimanya engato weba yali yakunyigako kakunyiga nga gwowulira obulumi naye ngaobuwulira wa mu mutima woba obuwulira mutima oba mubwongo gwe nga tituli wano mu studio tosobola kuwulira ki kyenkola ki kyempuwira mu mutima kati noona Elukana naye yayita kiwira ye nga amulaga amalanvu goyogeddeko simanya amusuti waggulu byoyogedde naye nga tamanyi ki mukazi ono kyayitamu nga mujjawe alina mujjawe wali
ere agasi Elukana nenyamuwagira yali awulira butelevu omukazi kyawulira
nedda
leka mmaleyo sentimenti zange ekisooka Bible yegamba nti yamulaga omukwano era mbu n'okusinga okuba bw'oba osoma ebyawandiikibwawo nti ono Elukana yasinga nnyo okuwa Hana okusinga Penina
kitu
ekyo Bible ekyogera wa okyogera nti yamuwanga nnyo n'okusinga ki ekyokubiri mumbeera nga olubuto lukyagaani nga maybe there is a problem between you omusajja gwe bayita Elukana yayambukanga n'agenda n'awaayo saddaaka okuwaayo saddaaka is part of what they call sacrifice Bible ekyogera wano ndi yali musajja njagala tusomeyo nti yali muweereza wa Katonda nga mu biro ebyo yatambulanga n'agenda n'awangayo saddaka uliza ya after ya this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord
the other sons.
No, listen, for God and for his family and nagamba to the Lord Almighty at Shiloh. Ozige roba chengenza kugamba uno yali Elukana ni Elukana yagenda nga to sacrifice he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters but to Hana he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Ozige kati omusajja mumbera bweti akwagala chichakola tagenda kufuluma mukwenda asigala naye mukyala we ngafuzamu amaanyi ndozo segera osegera sikumaze
anada sikumaze sikumaze kumala leto akuba tudeka mule sigundi ene ya ana kubanga ate I love the story
why you believe that Elukana Elukana ya chimanya tie chinzo kuyamba mukyala wange
why you sacrifice kumwa dabo
kumwa gala kankubuze kankubuze
abazungu wino gaza say gamba love is not enough
eh kankubuze
bali wo love we banga sitemala mala
kankubuze kankubuze bwechiche wandi akade kubusajjawo
omusajja wange
chiche wandi akade era bible yogera chi
Chachitu kwa gala kwa gala nabanonyo abami abanonyo abachala mbona abanonyo kubelo
abanonyo abachala kwa gala
kwa gala
chiche baito kwa gala
siku kuwa dabo ngoli kwa duwe chizibwe chipendinga
chiche baito kwa gala
sabo famile ya umami ya kuliko wala mugumba chibi 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 chabandu wana kuchalobonge na mugumba mugumba nga gweno mpalavu mchala tufayo
Eje sizibu chi. Sizibu chi.
Nga muja wange. Yafu kumulabuli mwaka. Mwaka nawe.
Ah, chiche baito kwa gala. Tugene pola pola.
Ayo. Wekunda bidida. Mbidi wembanza angala no zimpa. Yakabwa ya kalunji nga kagala. Kagata kalunji kugamanga
omu. No kubuda abuda.
Nga ndiyomu.
No kubuda abuda.
Nga ndiyomu nga tekuli muja wange.
No kubu. Ezo zari story za Old Testament inti. Omuntu.
But it is happening
Mumaso
now.
Mumaso kakatonda. Uliriza. Kwa ugera kuchiriye chave edukana nti maso ga katonda abo naba ina abakazi abatana abakazi abiri abakazi abasatu echo techali chive wala chibi maso ga katonda osegera ni lwakubanti kati oina kubeda na mukazi omu nawo musajja omu but what I'm saying chebaita love osegera chebaita love nze mbani njagala kugenda at an extreme nti even uliriza nono kana we yayagalwe nyo kubanga mbadde nkugamba nti abantu buli ebabeeranga of course omukwano weguli abantu ebabeeranga byonna byonna weebiri abantu ebabeeranga sente zonna weziri mu nyumba babula ekibasabya babula ekibasiibya okigera nti tetwagala kudinayinga love omusajja ono erukana gye yali awahaana okigera ekyo sagala kyajuyingire mu nti bulijjo in a midst such troubles abasajja balekawo bakazi baabo
kakati kasoke nkuyambeko wano nga tonna malayo kwekyo kyenyini point gyoyogedde olaba omwami ono Elukana we yavangawo n'agenda n'akola penina yabanga bubi omukazi ono nga tamukkiriza na kunywa mazzi
anti katuwuliriza
nayenga Elukana wadda namubikalavu namugamba bireke bebibyerabire bambirizeko okitegeera nayenga yetamanyi gumba egundi erimulimu
wuliriza ndisiganya wuna tugenda kugendawo naye bwe mba oluusi mpa counseling eri abafumbo b'abakyala bulijjo omwami yensonga mu relationship yammwe bulijjo omwami yensonga mu family yammwe omwami nga tanaba kugamba nti fulume nyumba omwami nga tanaba kugamba nti twawukane mujja one bwana abakusose sose owuliriza ndowooza kyenjogezaako okwogera kubanga singa mujja waabeerayo ye kyalina okukolera kubala abantu akufulumya mu nyumba kangeze singa kakati esaawa eno teddy ofulumyemu oba olina omusajja gw'olina n'agenda n'ayende kuza oba n'afuna yeeyo oba n'afuna obuntu bwonna obuyinza okumwetekako nga bwagala bukujja mu nyumba kyebulina okukola kusojjasojja bulina kusojja ekyozaapo kwanika emesiji bugamba gwe gundiirire n'ebitala kati gwokiikiridde abakazi abangi abawulirizeeyo so gw'omukazi ky'olina okulwana bulijjo omwami we ye agamba ki kuba omwami is the head of the family ekyokubiri omwami ye yakuleeta mu maka omwami gw'oyimiriddeko ni bajjabo oba balamu bo ne babeera abazadde abazaala omwami ne banaakusojja ne bagamba nti amazima galiwe gati gwe tozadde era tugenda kugobaano era tukoze kingo omwami akyalina okyalina backup y'omwami tewaliwo alikusigukulula kujja mu maka gwe wuliriza nkugamba naye ono Hana yali ku level bwetyo level eyokubeera nti yalina n'omusajja amwagala amubiriita kubanga ekyo tekyegaanika bayibuli yekyogera nti n'okumwagala yasinzaawo wadde nga peni nawuliriza waliyo omuntu ng'akwagala ekyo kyo tekyegaanika nga amazima bonna bonna weebali naye ng'ayagala ggwe ekyo kimanyi waliyo omuntu nga oyinza n'okubeera n'abaana si kirungi okwawula mu baana oba kubasusulamu naye waliyo nga walaba nti oyo alidiya gy'oli kino nno chini neri katonda in fact gutulabidako kumanga ne katonda chitufu Bible gamba tasusula mantu right era fena twagala chekami naye waliwo olusi bayogerako na gamba naye omusajjo yali mwagalwa wange naye omusajjo oyo ye asukulumye engeri janjagala engeri jawayo nti oyo yigenda genda yayogera ku bayobo na gamba oyo omusajja munsi yo nagenda bobo nonya kuba okwata kugenda oyo nze nkola chi mwesiga so ne wano gutogerako ana amazima gali gwegati nti bonna baliwo era ekyali kiraga nti omusajja ono yali ayagala yali ayagala hana nti penna yali azadde abaana ng'olwedde webali abaana olwedde bali webali naye omusajja ono omutima gwe gwali gwagala ani hana naye kikyengezaako okwogerako nti even amidst omukwano ogwo kubanga ogwo omukwano gwandizibye ana oba kaana okubeera nti tagenda at an extreme level osigira kubanga bulijjo bwetwogera fenna tulina etutuuka mu kusaba era osaba n'otuuka ku leve ey'okusaba n'ogamba nze nze wabula nkoze eki nze ankomi naye waliwo ate abasusaawo osigira waliwo abasusaawo ne bagenda gye bayita there is that extreme faith abantu fenna tulina faith naye waliyo faith eyo eri extreme esukkulumye kakati ono gwe bayita ana amazima genyini surrounding nti bonna baali bamucyocya bayibuli ekyogerako penna yali amucyocya nga you know I'm provoking kubanga yeta yina mwana olubuto lwe bululu katonda yalusiba otegera nga ekizibu tekiri nga n'omukazi nga nono peni na yali asiraba nti ekizibu tekiri kwerukana kuba singa kyali kwerukana teyandizadde mupeni na baana nga ne hana akirealize nze nga akiraba nti amazima ekizibu kiri kwani
kuye
ekizibu kiri kunze naye ng'omusajja waali amubibiita amwagala amuwa buli kyagala kubanga mbadde njagala kumenyawo kiri kyewasoose okugenda n'ogamba era abakazi be batulugunyizwa ennyo omukazi yakola bw'ati oyinza n'okubeera amidst all the love naye ng'olina ekikunyigiriza oyinza okubeera amidst all ebintu nga byonna weebiri mu nnyumba school fees abaana bamusomesa abaana omusajja abasomesa abaana okigera ng'amazima gennyini ne love alinga agikulaga naye ng'olaba waliwo ekibulawo amidst yo in your family ng'olaba waliwo ekitana bakutereera ng'olaba waliwo ensonga ekunyigiriza ng'olaba n'obuusa amaaso omukwano guno gwonna ogukulagiddwa essente ziyinzika okubanga weziri yes essente ziyinza kubanga kino ekyokubeera ne love between Erukana and Hana kiyinza okukikira olunaku olwaleero sente amazima ng'oli eyo otuwuliriza nga naye sente mweziri mu famiry nga mwe emmotoka nga weziyovuga gy'oyagala naye nga waliwo ekibulawo waliwo ekibulawo awo omukazi n'omusajja watuukira ku kisenge watuukira mu mbeera n'agamba naye bannange ekimala kimala omusajja ono omulimu guno abantu ab'ekyawa kyebayita okwekyawa nti bakoowu ebiseera ebisinga awwa okoowera awo n'okkiriza n'omulyamu katonda n'otwala sitepu ey'okusaba n'otwala sitepu ey'okusiba kubanga otegedde nti katonda yeka yalina okumpumuza katonda waleetera ideas walete ideas wakuwera omulimu wakuwera wolabira ebintu nga things are happening lwaki nti naawe ogenza an extra mile ovudde wano mukwebatiza kubanga ebintu webibeera ebirungi ku mulimu oyo bosi gwokolera gwe tolikola kampuni yo bosi bw'abanga akukuziza akuwadde obwa director kati oli ku level yaba director n'akwongeza n'omusaala akabadde akadde akamu akuwadde akadde kamu kitundu gwe tolirowoozayo kola bibyo era kyogenda ojja kubeera mu kampuni eyo era mu gyofiira mwe bali kuziikira naye bulijjo bw'otuuka mu mbeera eyogamba nedda walina okubaawo ekisukka ku kino walina okubaawo ekirabisibwa walina okubaawo ekinene amazima ng'oli bulungi nga tocomplaining naye ng'owulira owulira nedda weetaaga okusukkulumaano wano katonda si wakuyitidde okubeera mu buweereza mu butuukirivu ng'olaba kituufu olwanyi olyo naye olina w'oyagala okukwatira katonda mu kusabako mu kusiibako awaawo wennyini ugambira enough is enough onaku olwaleero njagala kugamba nti njagala obeere ne enough is enough mbulamu bo nti kino ekizibu nkikooye olunaku olwaleero osindikizibwe mu kusaba osindikizibwe mu kusiiba ogambe nti wadde nga byonna weebiri emmotoka tezijja kunziba maaso essente tezigenda kunziba maaso omukwano guno ogwerukana gwampa tegugenda kunziba maaso nina kye nnina okukwatako nina kye nnina okutuukako nina ekirina okukyuka nina embeera eyina okuvaawo mu linnya erya mukama waffe yesu kristo ekyo kikutwalireyo olunaku okusiiba ekyo kikutwali nga olina byoyagala bibeerewo mu mwaka guno nga guggwako neweebaka omuntu nakugambye nti bobanga olina ekizibu bobanga olina omutawaana ogukuliko bobanga olina embeera ng'amazima ekizimba kikutujja emmanju eno osobola okwebaka
tewali wewebakera
era ne mwezi munana omwana bwabanga olubuto oluwulira akaana kasamba kagenda kufuluma osobola okuwummula nogamba kampumula abaali bazaddeko kano ka Thomas naka kali mu lubuto nosalako nobeeneku banna ka Thomas kano nako buwulira buwulira ka Thomas nga kasamba buwulira ka Richard nga kasamba wulira ononyezaawo omusawo awo osumbira omusajja bwe muba muli mwaba mwali mu nyumba ani ani sweetheart sweetheart munange nkawulira kakano keekyusa kakano kali wano wenna obulwa emirembe kikyati ebisambi wulira ebisambi wulira wenna ne bugumu otandika okutuuyana babeera batya ye balayika belogoza babeeranga akalogozi akaguni akaki tuso wulira ekisa tekisobola kubanga kizze n'obeera n'emirembe buli sa uba oyagala kifuluma kati olwaleero tosobola kubanga amazima genyini ekyamagero kyewasaba katonda omaako tekinaba kubeerawo n'owummula oba oliko ekikyamu oba oliko ekikyamu tosobola kubanga olina obulwadde tonaba okuwonyezebwa n'owummula wano woyina okuweereza ennyo katonda wano woyina okusabira ennyo wano woyina okusiibira ennyo wano woyina okugenda so close ne katonda ajjewo baali yeya ajjewo ekizibu ekyo naye bana gw'olina ekizibu ate gw'olya gw'olina ekizibu ate gw'oweebaka gw'oli omuntu alina emitawaana n'ebizibu oyinza okwebaka
tosobola kwebaka emirembe gikugwako
osegeera naye gw'olina emitawaana gw'olina ebizibu baba basabanga ogamba batusabire abo nno be baayitibwa okusaba basabe munange wabula katonda abasajja abo abawadde ekisa abawadde ekisa bo basabe nga gwe otabula wali kati kakofi nga basabe munange abo bo katonda abawadde amafuta baba basaba naawe ng'oli eri ogattako essaala naawe ng'oli mu mwoyo abagamba tukikutula ekyoyo ekyo ekyobwavu ekyoyo ekyokufuuka ku buliri ekyoyo ekyoku nga kutula yesu ekyoyo ekyokunywa omwenge abakazi bafumbirwa ne bafumbirwa n'ebizibu by'abasajja osanga omusajja nga ye apama ku buliri wali asobola okupama ku buliri
biba
bizibu
nayate
amazima noyingira bufumbo wasa era wali ku mbaga bannange buli omu n'agamba
ati
wuliriza kumbe nga gugulenzi ogulenzi guli wali gugamba ojjakirwako
ekyamwepankapanka
nogamba ompangudde omanyi abakazi n'abawala bajja ne bapozinga ne balaga ensi yonna nzeera nze mpangudde akalulu bannange bwekyogulizeeko
ayiye nze ndiwo lero lwange
kiro saa munaana owulira omukazi omusajja ti ogamba awulira tawulira ogenda n'olowooza oba kibaddewo okuwolo lwokka ogenda okuwulira n'enkya mukazi wattu okeera kwanika bikunta wabweru kandi bw'oba nno nga toli mu nnyumba yo temunnabakozeema toli mu sakaati kikyo n'olyoka obeera kaweereege owaaba neighbor oku eiva osalawo ebikunta okubireka mu kisenge n'obanga mulina okusula mu musulo gwe gumu ekiro n'owulira ennaku n'owulira ennyiike amazima n'obeera ku levo bwekyo n'olema okukeera okugolokoka okutula ekyoyo ekyo
kiba kikyamu
nze bwe nalokokera nlokokera ku myaka egy'ekikulu nali nfuka ku buliri osegera nalokoka nga nina emyaka wuliriza nava mu p1 nava eyo yonna nasoma nasale nensoma gundi nensoma baby kirasi nensoma middle nensoma topu awo
nga
ndikanyala nabisoma nabisomera ntebaawo nga ndikanyala netugenda ekamuli muzadde wange nga babagobye ku mulimu baali bakola mu wax netugenda ekamuli yali azimbye tuli mu kamuli estate eyo wansi tulinayo n'ekizimbe kakati tusomera ku nasale yali awo kamuli mu kasente awo nga tumaliriza ndowooza twali tumaliriza top tugende mu p1 bwe tumala tugenze kamuli township gye nasomera naye awo wonna nga ndi kinyalo sebo nze nakula ne step mama wange nga naye ebikunta ebyange
buli kyalo oyo
buliza ebikunta ebyange ebikunta ebyange naye nga simanyi lwaki nfuka tonda bokuba omwana buno nga bagambye uliriza anti bana abaana babeera naffe abaana be bagamba nti gundi yafuse ku buliri nkirwanyisaki n'obusuune mukwata kati nogwe lowooza nti nswala nnyo oba olowooza
nti
gwe tobyogera gwe wali onekwata obujulizibwo toyagala kuswala owayo oyinza okwesubya olulenzi oyagala kuswala nze kati kanjogere aseka akole ki nafuka ssebo pisa ze nenyimalako nga nkola ki nga ntiiriisa
naye wali kampirito kai wali tosiisa
ate nali kampi nga sidiriza nyo ndya
muntu wa mumpi kale kale kwanekwena nga oli
sebe ekyokufuka oba oli kampi oba oli kawamu si kirungi okufuka ku buliri si kirungi bw'okeera ku makyanga obuliri bwatobi amazima nga neewewala otya n'otanywa mazzi
ndabira ddala mu baana bonna nga ofulumya ebikuu
tolaba waliwo wano akalenzi ketulina akato ketulina naye oluusi ebyokunywa kasuba oluusi bijuisi kasuba ki oyo temumuwa kino ajja kufuka ku buliri naye ndowooza kaakoma okufuka ennaku ezo kaakoma okufuka tekakyafuka kaakula oyo obuliri kaali kasula n'akawala akalala nga bukyali buto gundi yafukamaliriza
okufuka okusinga ggwe kuba oba atukamusebeni
ngaogamba n'okugamba kano akalenzi akamu kano akamaliriza okufuka ennaku ezo ko kakyalina mu pi gundi eno wansi naye nze nkugambye uliriza esi wano nafuka mu buliri esi tunafuka ku buliri
wali mu kisulo oba ng'ova waka
ebimu ku byanne message sulo ebyebyo otegeera
naye
wuliriza bwe nalokoka nkugamba amazima gano nkubuulira nze lumu nakyalako ne mboko gye eyo entebe awo nga sinaba kulokoka amazima nga neewala era nasula seebase kati nno nga waliyo era neeyo nasangayo buddeeka naffe twalina buddeeka nga nze bansuza wansi naye wuliriza bwe nagenda mboko gye eri ntuuka waliyo kojjaye bamuyita mbuya yali akoddaawo mu Uganda Publishing and Printing Corporation woyita ng'ogenda ku kisaawo entebe awo bamuyita mubuya Joseph awo entebe njijukira sinaaliyeeyo amazima nakeera nfuse ku buliri kubaawo emyaka awo ejja P7 bwe namaliza P7 ne bantwala okulaba maama wange mulaba bukulu ate naye nabakamulabako emirundi esatu n'afa mulaba bukulu nga ni mu P7 nga nyimaliriza we bantwalira naye nga manye ekizibu kyange ekiro nebakasebaka
nebakasebaomuntu amanye nnyo
background
yabo
ate yiyo njogera
oyita kungulu
ate mpita kungulunafuna
kabaaaulia
uwuliriza nebakasebaka eyo nagendayo bwomu kubanga kabaali maama amuzaala ye yatukuza osigira
enewaka wasulanga wansi nga bo bakusula waguru
teeka nze sirina kyenkweka era byowulira njogera ano byebyo
wafuka negakulukuka nagamba luli emisana nti anti Isaac nno oba yafuza atya omusula nagukkirira
so tubadde twogera ku kigambo lwakuba ntambuliddemu okuwa obujulizi ne ngamba nti bwe nalokoka amazima gali bwe gati bwe nalokoka nendiyalize nga nti naye bananga okufuka ku buliri kulabika muki muzimu muganda wange saddayo kufuka sadde wuliriza nagamba n'akantu nakakwatako ne ngamba mulinnya erya Yesu nangirira sitaddamu kufuka ku buliri amazima gali bwe gati saddamu kufuka ku buliri okitegeera so olwaleero tubadde tugendedde mu mbeera egamba nti omusajja akuwasiza olwaleero na ayinza okubeera omukazi ng'omukazi amazima gennyini musajja gwe wali ku mbaga n'osanyuka bannange nfunye akabiriiti nfunye naye baaba omulungi eri abaganda eri mu nsi etali eno mubulokole bagamba nayita mulako kamongo ng'omukazi mulungi bwati naye gaba ng'atiiriisa ku ki kubuliri kandi wuliriza bw'otuuka mu mbeera bw'etyo ng'odda mu kwebaka omukazi bw'abanga si byaliko omulinda kwebaka n'olyoka omukwatako n'ogamba mulinnye erya Yesu buli kiro nsimbuliza siibayo olunaku agamba onaalya ndi mwoyo oli mwoyo naye nga tamanyi kyosiibira osiibira ye
mukama nkutula omwoyo guno ogw'okufuuka ku buliri, omukazi ono okunfukira okunyalira mukutula mu linnya erya Yesu, omunkutula omuzimu ogwo mu linnya erya Yesu.
Abakyala abali eyo mugukutule nga tebabawulira, kubawo ogukutulira ng'akuwulira egyo nagyo miggo.
Naye gwe mu kifo ky'okusaba omwoyo ogenda wa neighbor we mba ku mizigo amadai nagwa ku kizibu, okimanyi musajja wange afuka ku buliri. Abakazi bazibu babyogera aba uliriza abakazi bazibu. Omanya abakazi bano bajja ne batirira nnyo n'emikwano gy'abakazi bano namwagala nnyo nga buli kamu n'akali eriye buziiza asobola okamugamba. Omanya ekizibu kye nnina omukazi afuka ku ki akiri bw'oba omugamba mugambe nga temuli mu neighborhood, omugambe nyamba ako bwe tuba tukutula musajja wange akola ki ng'otegedde muyina level kwe muli kubanga ffe ng'abalokole tuyina level eyo nti osobola okubeera ne muntu ne mwogerezeganya ne mumanya prayer request yamwe nti eri bweti which is okay. Naye wano oli ku mizigo n'omuntu kangambe abatuwuliriza ne Uganda oli ku mizigo oba n'eyo yonna gye musula simanyi apartments ze mubeeramu n'ogenda ku neighborhood olw'okuba mukwano gwo n'omugamba bambi buli musajja lw'anaayitangawo bw'ati ono neighbor gwe wagamba amutunako ekisajja kifuka ku buliri kuno tajja nakusaba ate n'abamu ku bo be mugamba nga tisina basabi n'ogenda n'ogamba omuntu ebintu nga tisina mulokole kyali nga at least n'omulokole omugamba munaye enough is enough mpulira nkooye ngulira akiri mukoleyo prayer chain guni yammwe buli kawungeezi nga mujja ne mukutula mulinnya erya mukama waffe Yesu Kristo tugoba emizimu tugoba buli kyonna ekiri ku mwami ono tukutula ekyo ekimukoza bwe kiti ekyo ekimwenzesa ekyo kikola naye omusajja afuluma n'agenda n'ayenda gwe n'okomawo kubiteeka mu ntalo kulwana naye aa mu mwoyo mu spirit musabire omusajja oyo agenda kukyuka mulinnya erya mukama waffe Yesu Kristo. Ekizibu kyonna ekiyinza okubeera mu masekati gamu bw'otuuka mu mbeera eno wumulira eri Katonda wumulira mu Yesu agambye mujje gye ndi mwe n'abakoyi n'abakozi eki n'abazitowereddwa n'abijambawo ekiwummulo buli lw'omulira mu Katonda tolwana mbeera ey'omubiri buli lw'omulira mu Katonda ofuna amaanyi agasaba buli lw'omulira mu Yesu ofuna amaanyi agasiiba. You address your issues in the spiritual realm, in the spiritual world obi addressingira mu mbeera ey'omwoyo wano in the physical obi atabira bikako naye bitandikira eri mwoyo n'otandika okurebuking omwoyo gwo oguyombesa mukazi wo n'otandika okurebuking omwoyo gwo oguyombesa omusajja n'otandika okurebuking omwoyo gwo ogumwenzesa n'otandika okurebuking omwoyo gwo ogumunyesa omwenge n'otandika okurebuking omwoyo gwo ogumufisa ku buliri nakyo kiswala oba ogenda kuswala bwe muli kyaza abagenyi ebikunto oli bifulumya otya
bwe muli kyala
bwe muli kyala akyogedde anti awo oba olemeseddwa okukyala nti munnange mbadde mbasaba
ogenda n'akaveera
tuyina mukwano gwe n'akugamba ndi munnange waliwo omukolo gwe tuyina naye tugenda kuba tutambula ffenna oba si kyekyo nga families olusi tukukwatagana nga you know like me we have family friends we have friends nga majangu obeereko keno jangu osuleko keno jangu mutukyalireko tugenda kusula gye bayita sleep over ebyokikola sleep over n'ogenda mu famire y'abalala ne mugende musulayo ne munywa si kunywa mwenge ngamba okunywa ebyokulya ne mulya you know ne muchatinga ne musabako wamu ne mugende mumala buli omu awumule gwe ndoba gamba sinza sijja kwebaka nja kubeera mu ntebe wano kanjira mbeerako ku tv kumbe obuzaabuza tuyagala kugenda mu kiramu kye bakutegedde kubanga bwemunakeera ku makya n'ofukamu ne bajja ne babwanira n'abagamba otya omanyi omusajja omwami yagenze n'ekikopo kya buugi ekya caayi mu buliri kati bwe yajja agira bwati n'akiwa naye omusulo guwunya sewa ate omusulo ogw'omusajja n'omukazi omukulu guwunya ofunako ogwakaana akato. So ezo embeera bwe zityo zitwala abantu kukola ki zibatwalamu enough is enough n'ogamba nga erukaana manya nga kaana kaana yagamba nti banange ekimala kimala ekimala kikola ki kimala neetaaga mwana kituufu laavu eyinzika okubanga weeri bayinzika okubanga banjagala bansinzisiza ne bali amazima nze ndaba n'ebyenfunye bisinga n'ono mujja wange byayina omusajja ono anjagala bannange naye n'agamba nedda awo nina naawo onaku olwaleero olina okuva mukwematiza n'ebintu ebyo byolina olina okuva mukwematiza n'esente z'olina olwaleero kubanga esente size ziwonya esente size zirongoosa omusaayi gwo esente size zijjawo ekivume esente size zireeta okuganja owulira sengezaako okugamba nti abantu balina ekivume ku bulamu bwabwe Uchikina abantu abantu baina chabaite chikuwa baina jabaite they are not favored abantu baina olutue aha abantu baina olutue kubulambu wawe but they don't realize that because you know there are some things that are moving on well and you know ya lininga ina kusente na inga aitaina kwa kuganja taina yunajia abantu ayomba na abubu yombi edu wadikoli ya mugundi abindomi
Neba neba benyini takwa atagana na
ah, butu kamumbeda bwe chogamba bale kabampa you know something of that tiny
kakati
okugenda mkuni olabenti ofuna okuganja kumulimo jokolera nemikwano katonda akuteka ko favor yes otegera nje ono yagama nti omusajja wanga ampulira munyo mpulira mumatira ampulira naye anjagala era bana itaina chata ampa ampa ne support ne sacrifice atukubiza tuge ne tusadaka byonna na ye ana ona kolwalilo na uwetaga obutukirivu mulambu wetaga ekirabe kyobulokoze mulambu wetaga family yo kuchuka ochegera omusajja talo kokanga ne bomba muina sente zenkana chi mugana wange njagala kugamba vamu kwematiriza awoli vamu kwematiriza kumukwano gwakuwa kubanga inzi kubanga akwagala naye tumanyi kikoli mu kiretu wakufamini yo mukubana ba mukubanga bulijama ke mukulire wamu nga muli mulave ya katonda ngo musajja muloko nawo waliyo mukisugu gutamuli ogujire wamu waliyo ngirije mukuzamu abana ba mwe waliyo bingi nyo buloko zichemuleta niyo lwalero musajja wadda akwagala nyo na inga simu lokole anything can happen asubula okwenda sayo na asubula okufuna okufuni sabale mbuta aballa side ndala yona ekigano olusa abantu okufuluma mu okugenda okwenda kuzolu sabe na katonda tetukanyi waliwo lusi bebiso bako eno mbulokole nagena nga omusajja mulokole ate nagena na awenga mubongo ne buno ba na yin majority abasinga majority abasinga ni ekiba kwatirira olusi na ne mabera abachala omuchale chinzo mugano okugenda okufuna yo musajja omulalo obo okwenda kubanga alina katonda we tagala kweyo no ni sedamu abasajja nga tolo okukanganga oli eyo wesu neko kubanga olina omukazi omulokole kubanga tagenda kufuluma mu izile kugenda kwenda tagenda kufuluma mu izile kugenda kola byambioni tagenda kufuluma mu izile kwenda kola biteta agisa kubanga aina katonda webaze katonda nti aina katonda onako lwalero era gwo musajja wabanga mukazi wo yalokoka gwo musajja chichi ganyo kulokoka chichi ganyo kulokoka chichi amazima genyini njagala mukazi gwo tuleko ne musajja oyo mubulunje mu mukwano mubuze naye hani chichi chigano kulokoka njagala mubuze naye chichi chigano kulokoka either munyu wali abantu amunga ebyokuloka tabamanyi naye either wali abamunga ye alabika mwenzi nga alaba abalokole tebenda nga sajja kigumira ekyo oba ekyokubiri nga asamira nga asamira alina yirizi gye bamuwanga bwaba munnayuganda gye bamuwanga ave Kampala ne bamugamba nti eno yirizi egenda okukuumira yeeyo kati nga gwomugamba ebyokuloka akimanyi abalokole tebabeera na yirizi akimanyi abalokole tebenda akimanyi tula amunayi bwoba omulaba nga mwangu oyogere naye omugambe naye mwami waki tolokoka akubuulira ensonga lwaki lokoka ensonga teraayo abamu kubajja nakugamba nze era nzikiriza katonda nze nimulokole nze nalokoka naye mbadde mbagamba nti omusajja bwoba nga amazima omukazi womulokole wesu neko naawe lokoka bwoba nga omukazi omusajja womulokole wesu neko naawe lokoka onaku olwaleero naye bwabanga nawe omusajja osimulokole mukyala gwe tandika ebintu okubiteeka mu mbeera ey'omwoyo bakuliganyirawo buli lunaku bw'otambula gyoyitira yonna eyo yatula erinnya lye mwogereko owulira muteke prayer request zo n'abantu abalaba osaba nabo ngambe nti omwami wange gundi alina okukyuka alina okuloka alina okuleka omuze guno buli lunaku buli lw'oyogera mu ifo ky'okugenda okukola olugambo n'abalala mu ifo ky'okugenda okubaako akaboozi k'okola akiri gwe tuula okola emirimo gyo nga bw'osaba okimanyi tojja kkoowa bw'oba okola byokola okutamyemu osituseemu ovuga emmotoka okola ki byonna eyo ng'ogamba mwami guni muteeka Steven muteeka mu mikono gya Katonda musabire okukyusibwa musabire obulokozi musabire okutegeera Katonda musabire okuva muzo buli lunaku ky'oba oyatula buli dakika yonna gy'ofuna buli kadde konako ofuna okwogera ne Katonda kubanga sente we zibanga we ziri ezo weebaze Katonda kati ekiddirira mwami ono alina okulokoka alina okukyuka alina okutegeera Katonda alina okuva mu mbeera eyo gy'abadde alimu alina okuva mu mizi egibadde gyamukwata buli lunaku njagala okaayeemu onaku olwaleero kayamu wumulira mu Katonda onaku olwaleero ng'okaayamu kusaba ng'okaayamu kusiba ng'okaayamu kayamu onaku olwaleero embeera ey'obwavu ekyakulemeddeko yeetaaga basajja abagenda okugenda ono erukaana manyi ono kaana yagenda maaso ga Katonda n'atakoma bukomi kusaba n'obweyamu n'abuwa n'agamba nti nze omuweereza wo ng'omuwadde omwana n'amuteeka mu maaso go anaakuweereza ono anaabeera muweereza wo oyo gwetulaba gwe bayita Samwiri era Samwiri yaweereza Katonda okuva mu myaka gye egy'obuto ng'ali wansi w'omusajja gwe bayita Eri Oshigiri kabona gubali baita eri. Omwali omugendo gweyagira munno. Mwemwali abana bano bakoze hofini ne awanga ugama hofini ne fenehans. Fenehans ne kofini. Abo kumanga abo banyiza Katonda. In fact Katonda yaleta okusanyizibwa kwa familia ya eri. Olwabana yuba nababiri. Nasanyawo ne eri. Olwabana banababiri. Ndi nga alinga avunana eri ndozo olabe kichitwala okubera anti nyumba ye kuzene Katonda. Enyumba y'obulokozi mwebuli. Omusajja nga mulokole. Nawe ngoli mulokole nga mucha Katonda n'abaana bajja kulira mu mbeera y'ekirokole. Amazima etya Katonda. Naye abaana kitufu ne yali kabona. Naye abaana yali yalemera okutaking care of them. Maybe we don't read about their mother. Do we read about their mother? Maybe it was the mother that was the cause of these abaana okubeera nga boononeka. So abaana banyiza Katonda n'aleeta okuzikiriza Eri ne famire ye yonna ku lw'abaana. Naye ogwo gwe mugendo ono Samwiri Erukaana gwe yazaala mu Kaana. Kaana gwe yagenda n'asaba Katonda. Mwe yayitibwa omulalu. Eri yatuuka n'okumuyita nti ono alabika anyidde omwenge, alabika amudde eddalu. Nga n'abasobola okuyita olunaku olwaleero ng'okaayizzaamu. Embeera enough is enough. Ekutuusa ku seryo. Erikuleetera okusaba obutakoowa. Erikuleetera okusiiba obutakoowa. Erikuleetera n'okuwa obweyamo. Onaku olwaleero. Bwobanga bweyamo bwewadde maaso ga Katonda. Lwana nnyo okulaba nti obweyamo obwo tebukuva mu ngalo. Obutuukiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga bw'obanga otudde that extreme faith. N'ogamba nti if this happens Lord, now I'm also pledging. This
ekisooka kyange kigenda kudda gy'oli. Mukwano gange nta kituukiriza.
Kikole. Kubanga omukyalo ono Kaana. Bwe yamala okufuna omwana ono. Nalina namukuza natuuka ku se. We yamutwalira mu nyumba ya Katonda. Osegera naye nga before that. Embeera yali atuuse ku kisenge nti amidst all the love. Ewaali okwagala kwonna. Ewaali okugabirwa kwonna. Ewaali abantu abamu. Essaawa eno. Ekiina okubatwala okusaba. Si kuba nti tebaagalwa. Abantu abamu ekiina okubatwala okusaba si kuba nti omusajja amuleseewo. N'omusajja asobola okubeerawo mu nyumba. Naye ng'olaba ebintu ebirina okubaawo birina kubaawo mu bulamu bwa musajja. Oluusi ebirina okubaawo birina kubeerawo mu lubuto lwo. Oluusi ebirina okubaawo birina ng'olaba there must be something ng'amazima omusajja takuba. Ng'omusajja akwagala nnyo. Omusajja akuwa support yonna gy'akuwa nga bye wabadde oyogera. Ng'owulira. Ng'omusajja naye aba famire ye abakwagala era bagamba mulamu mulamu bannange mulamu. Naye ngwe gw'olina by'oteekeddwa okulaba nti bibeerawo mu linnya erya Yesu. Ebimuno ng'abisanga mu famire ya mwami wo. Ng'olaba waliwo ebitagenda maaso ng'omwana wo n'amuzaala n'akulira mu famire efaananako bw'etyo. Amazima tojja kubeera na mirembe ng'ogamba nze nga sinnaba kuzaala. Oba nga nzadde abaana bano waliwo ebirina okukyuka. Famire yaffe famire eno gye nayingiramu kati yafuuka famire yange ng'omukyala. Eyina okutuuka ku level bw'eti ne bw'eti. Tulina okuzimba ennyumba yobaga ng'abeewamwe tebaazimba. Tulina okukola bwe tuti. Tulina okuweereza famire eno erina okuweereza Katonda. Nze no famire nina ogirabamu obulokozi. Ab'ekika bonna balina okulokoka. Baganda bonna balina okulokoka. Eyo embeera n'ekutwala n'ekuleetera okufuna that extreme faith, extreme doing of things. Osegera oba ndowooza. So si kubeerawo bizzi nti waliwo okukyayibwa, okulekebwawo, obutakola ku nviiri kubanga those are minor. Ebisobola naye nga waliwo ekiyinza okuleeta byonna. Kiki ekiyinza okuleeta byonna? Maybe tewaliwo ssente. Maybe omwami yeetaaga mulimu. Maybe osegera ng'ekyo kyekiyina okujja mu famire ebirala byonna byonna bisooke bikoleki manya biryoke bijje. So bwe tutuuka mu mbeera eyo enough is enough. That is what happens. Enough is enough. Olwaleero twagala okuwoowa embeera muganda wange. Bw'aba sitaani muganda wange olwaleero njagala kugamba Bayibuli nga bwegambye tumuwemuukirire. Tumugambe nti sitaani ekimala kimala olunaku olwaleero twambula bwange genda mu linnya erya Yesu Kristo maana akatonda omulamu. Ekyo bwe kiba nga kyetaagisa olunaku olwaleero nga ky'oteekeddwa okukola then kikole. Kikole ku lw'obulungi lwa famire, kikole ku lw'obulungi lw'emirimu gye, kikole ku lw'obulungi lw'obulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Things are going to happen in Jesus' name. Toda kuimba buyimbi sitani genda sitani twakuchabwa ate sitani bwekuba kwetaaga mukayukira mukayukire, bwekuba kwetaaga mugoba mugobe, bwekuba kwetaaga kukaaya kusiiba siiba, bwekuba kwetaaga gabagaba, bwekuba kwetaaga kuwaayo waayo, bwekuba kwetaaga kusiiba siiba, bwekuba kwetaaga kusaba saba. Ebintu biryoke birabike mu bulamu bw'omulinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo.
abantu basabire saa
tata katonda mlonji tukwebazizo lonakula ero tukwebazizo ule chigambo che tukwebaziza ai kabaka wabaka baka kubaba dena fe okufaje tuatandikide yonasebo tuale chitibu anetendo mlinye rasu kusumana wa katonda mlonji mwakama labanga tukugulumiza nebaganda basabali mu UK tukugulumiza nabali Hong Kong tukugulumiza nabali mu United States of America
yes.
Tata abali Denmark abali Turkey tata bonao jebali South Africa South
abali
Korea tata bonao bakugulumiza ai katonda angibaga mantuli mkule roli mwenene katonda bakole debi kulu
yes.
Katonda chusize obulambu abwe katonda chusize makaga abwe ochusize mirimo jabwe twale chitibwa netendo tata mulinye ya isinga manyagone ya sikusu mwana wa katondo mnonje tata na uruwa alero tujuja masogo nga tuwe tensonga za fetata
yes.
Katonda alaba mchama sebo tata kola hulinsonga za mchala yena kola kunsonga za mwami yena mulinye ya Yesu teka we kube pia teka we subye pia mubo mulinye ya Yesu tata kabaka wabaka baka abadeba kweta gamu ngeri enja ulo waliwa bakwetaga mumbi ya maka tata waliwa bakwetaga ngabaga labana waliwa bakwetaga kubiyomulimo
yes.
Waliwa bakwetaga tata ngabaga loku imusu wabaga lai katunda ngobu kumi tata bona bwawe mulinye Yesu Kristo mwana wa katondo mlonche tata gabidi labata ina yamba sasi labata ina sasi lai katunda wange mulinye Yesu tata kabaka wabakabuli chino mutata yewadeyo na kuruwa lilo ategerede dalako yembera sibo mwongero bufumo mwongero amanyo kuhimirida okuluanyisa stanya ikatonda wafe tata Bible ye gamba nditukai ukile stani na yana antuduka uluna kurelo tegele dedala tulinamu kama katonda wange okukai ukile stani mulinye ya Yesu chefa tugoba mulimu zimu gonda ugode mblambo mchaloyo tugoba mbira yona ebade mkabia ebade mshinza ebade mbalamu amanyi mulinye ya Yesu tukulagiro gena mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo
mwji
tukutula mulimanya mabia gaza kuchika tugagana mulinye ya Yesu gama anti genda mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mwji tugoba kuchayi wa mulinye ya Yesu tugoba utafuna feva mulinye ya Yesu tukola buli kimwe kitali kya bakatonda mu mulinye ya Yesu tata kabaka waliwo bibala amiriza ngabazadde abafe babira amiriza tata mulinye ya Yesu betubiye kutula ko dala mulinda yonne ya kole boyo tujigana mulinye ya Yesu buli kimwe kibade kitugano gena maso tuchisiba mulinye ya Kristo mwana wa katondo mlonje nga tuchocha no mulio gwa Yesu tuchikuma ko mulio gwa Yesu mulinye ya Kristo mwana wa katondo mlonje mukama katonda wange labanga Bible yetugamba tulisiba ku masogesi tata mlonje nga nawo sura tuna subira kuma sogansi Yesu wa fomu nji nga nawe sumula tata mulinye ra Yesu sibye buli chokola chona tusibye buli nyabindi nyabuleza wachwezi mukasa chiwanu kalubale musoke bwana tubisibye mulinye ra Yesu somana wa katondo mulinji wana kosi tata kabaka baka ne kanawe swe mulinye ra Yesu tata tusira buli manyi gona agafugira mbwengura mwa ba masaza bafugira mbwengura abakuate sala za fe abakuate kudibwa mu kwa fe abakuate bya fe mbiru isayo mulinye ra Yesu tubikutula tubisiba mulinye ra Yesu somana wa katondo mulinji nga tubisula zako mlio mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje tata kabaka kabaka twenye kamusayugo lawa twete kakorugoro amanye mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje mukama ngatuanise mikono jafe mubanga tusubira binjo okuva joli tusubira emirembe sanyu obuwanguzi mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje tata kabaka wala kabaka jango okole mufe jango chusaye katonda wange bade biganye mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje tata kabaka wala kabaka tuchuse mbere ya buli chinomo akweta aga wikeno akweta aga mwezi guno akweta aga mwaka guno tata movire yo mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje tata twagala kudiza chitibwa twagala kudiza matendo kubango oli mukuru mwebale Yesu webale mukama kubango okudide
mukuru tusabye weekend nunji tulangiride weekend nunji eri Brenda tulangiride weekend nunji eri mwanyi na feprosi tulangiride weekend nunji eri Olivia tulangiride weekend nunji eri Penina tulangiride weekend nunji eri Edison tulangiride weekend nunji eri Nabos tulangiride weekend nunji eri Sandra tulangiride weekend nunji eri Isaac tulangiride weekend nunji udike nyundi langiride yaba ulizaba fe eri mikwano jafe tulangiride weekend nunji
eri
Betty tulangiride weekend nunji
eri Fifi
mulinye
ya Yesu tulangiride
weekend nunji eri Winifred
yonatu balangiride ke mirembe mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje buli omwaje tagale kaji twale mulinye ya Yesu Kristo mwana wa katondo mlonje amina era amina
amen 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 tubebazizo kuuliriza tubebazizo kubera nafu kubaje twatandike deli nzikiriza nti tutuuka fena kwe nafu is enough era wecheta agisoka yamu tukayemu olunako olwalero mugende na mukisa gwa katonde wiki yonna mulabe kusanyu na emirembe gya katonda tetwagala weye naye kubagize wiki eno twagala katonda akuwe sanyu katonda kakuwe sente tuoleke deno kubera ntumalako mwezi guno gwa November iranga timu ya feja kubanga igende moyo tusinkana abantu mu refugee camp waliyo baganda baffe abalina omulimu ogugenda maaso yugenda okubanga gukolebwa gusimbibwayo tujja kubanga tugendayo atimu yaffe nange nja kubanga mbegatako eri ate era nawe bubanga oyagala okubeera paati ngoze mu Uganda tujja kwaniriza okubeera nga tugenda naawe kyokera twagala kwaniriza otwegateko financially ya yes, spiritually financially tusabire bingi bwe tugende eyo mbantu outside outside our offices ne tuyingira mbyalo ne abingi bituba tulwanagana nabyo bitusanga ku kitundu subobota de musala na ukikola nyama makulu ate nokutuwagira financially so we need your support osobola okozesa esimu yaffe ya 0372 053 508 0372 053 508 support jetuetaga osobola okutusupporting na tugende moyo naye atokusinga support jetuetagira dala ya radio station yeno atuina bya tusasuira bingi nyo bobo yagadde okubera part of us osobola okozesa esimu yemu eyo nosasuira ku masanyalaze ne tusasula internet wane Uganda si nyangu okubera nti okuuma buli saawa ebegwako so ina kufuna gadget neba nafe bano aba Vodafone tuina package yetukozesa ili expensive kufe na ite li expensive ili katonda so katonda hizo kuwa seo na kuluale nova ngo sasuri la interneti ama sanyalaze gafe chifo wano wetukolele minumo jafe nevi nito vidarabinji wetundukanya savazi zafe osobolo kuzesi mwe yu ya 0772 053 408 no isako obuyambibo na mungeri yona obadole mu obadola 10 obadola 3 obadola 10 zonnano zija kubanga zikola makulu tuina nenkole ya PayPal bobo ina kadi osobola okugenda ku website ya Fair Radio eno ya www.radio.yofochm.org botulna waggulu wali waggulu ku mukono gwaddyo waliwo enkole ya PayPal ogenda kugenza nokona ku donate enkole yili sechua osobola okusindika atao kitu yamba nno esente zine zibanga zisobola okusasula server zaffe online so chokola oteka mbu test details zizo nesente zoteekeddwa okutuwa oba nokozesa akaunti ya PayPal nolagira sente zoteekeddwa okutuwa zijja kubanga zituuka $10, $2, $3, $5 tonyoma ne $5 zituyamba kubanga server zaffe tusasula waliwo gye tusasule $9 waliwo gye tusasule $5 buli mwezi waliwo gye tusasule $4 buli mwezi website za free server za free so mwosini ke dole tano tumanya nti hizo zigenda ku server tupate tuweta agate ku loading anga yu sente buli sawa hizo tumanya sente jezili so chona cho osobolo kola mukama no, ana kulungamia nofu na nawe ngele jyo osobolo kwe njiga mulimo guno okubele chitundu ilanzi kileza nti omukisa go weguli okuita mumbele ifanako wetu nga toka kidua na ingo wadeyo nga katonda bwagabiri de atenga bwakulungamiza nze Steven Kapere
nange tedi naziwa mukama batu agalire mubere bulungi nate mwerawa.